Tunde, tunde, sema. Wanajua ni mazishi, wanajua kuwa misibatishi, ila bado analeta ubishi. Wanajua ni mazishi, nikiingia busi mazishi, moto wangu hawagusi mazishi, nikiandika vesi mazishi, na nikisoma kesi. Kwa jamani naleta maafa, 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 naleta naleta maafa, naleta maafa, naleta maafa, naleta maafa, naleta maafa, naleta maafa, naleta maafa. Palapanta litalia, palapanta, palapanta litalia, palapanta, palapanta litalia, palapanta,
wewe
palapanta litalia, palapanta. Tunde, 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 tunde. Tunde, yeah, tulia. Tunde, tunde, tunde. Tena, macho kwenye pay, 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 macho kwenye pay. Tunde, naamka asubuhi, jua linachomoza sasa chikumomba Mungu na manana niongoza. Naamka asubuhi, jua linachomoza sasa chikumomba Mungu na manana niongoza. Mimi ndo yule yule forever never change, Mungu ni wetu sote na manita never change. Mimi ndo yule yule forever never change, Mungu ni wetu sote na manita never change. Najiza titite na jaza mikakati na pesa kibongo bongo kwa tuto misamiati. Mesha ni vita vya masai na mangati tajuka tuloka chimbo tukikimbia sabati. Najiza titite na jaza mikakati na pesa kibongo bongo kwa tuto misamiati. Mesha ni vita vya masai na mangati tajuka tuloka chimbo tukikimbia sabati. Kimbiasa, kwa jamani doze tukuletaga ugai gai, tukilala tukiamka na doze tu ugai gai. Tunde, doze tukuletaga ugai gai, tukilala tukiamka na doze tu ugai gai. Muni, doze tukuletaga ugai gai, tukilala tukiamka na doze tu ugai gai. Tunde, doze tukuletaga ugai gai, tukilala tukiamka na doze tu ugai gai. Unaleta ugai gai, wo ugai gai, wo ugai gai, wo ugai gai. Unaleta ugai gai, wo ugai gai, wo ugai gai. Wo skia, tunde, kulupuka tupashuka kumekucha. Simbeti low na jikwali na mafuta. Full divine jana nimelala mchupa tumboli na kwa kuwa paka na jisi kufa. Na ukicheki foko nisina shilingi, naona niki elodi kwa zanika force kinki. Alakati nyingi so alakati za pimpi, mondo gai gai mondo kufose shilingi. Sina luma kikukuta na livuta, ukwe fumbili siyele wimi na puta. Mchana kwe upe lobea na kamatu, atu wago pikesi tunajali kupata. Tunajali naleta ugai gai.